Kaka squad de Mchizimbe, Class City. My man P8 on this. Yo, Saba Saba, what's going on? Mkaka squad, Kampala Chichi. Waking up in the morning, I feel so like this is Kampala City right here. Hey yo, wake up in the morning when the sunlight, feeling so right, I'm giving praises due to the...
City of a TTC. Sanywe mirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda essanywe mirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda woza simanye kyendikooti gyanobeera bweriko kuleka ebyoya babimanyanga bamanyi n'enkoko otudde mu ssabundo gankukakasa ne bwonsera kulengeza emagombe bunzita omulambo gwogera omusaayi gwange gwabagenzi nga balwanya n'ensi bwe biba byakutya ebyeggulu bikulema ggwe ku nkomerero ge yeena yakkalirira abakiisi bwe biba byakufa bajja kunzitira kwagala anti omutima ninaakyo ko omunaku kyalina nessuubi lye nina lireeta eggulu likke gunsi omuteesa omala budde nkwokya sikula budde nkulekera yirizi amayembe n'ebitambo nindiridde byaggulu bwe byensi byantamadda ndowooza bya sayuni mwana embeera y'amayuni nindiridde byaggulu bwe byensi byantamadda ndowooza bya sayuni mwene embeera y'amayuni essanywa emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakuba bandeetako ebbaka ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda essanywa emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakuba bandeetako ebbaka ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda osanga ku bulooka mwana nange byankubadda tombuuza byansijeeragacca linnabyetawadda banababbironi batunyookeza bikuumi obwavu buse bangi gundi nze naawe n'oli luuza omukyala ku site ensoni ayo kya kasooli ezadde lyaliyiiyiza naye afuba okubaawo ebigambo byange ndabirwamu yabeetamiddwa busanga mukasiisira ku nsuwa y'amalwa emboozi bawayaza erosi politikisi bukoty omwana obutta ensi bulirizaakuba eddoboozi lyange ryekyanze ngeri abatuuze mu stiwiiti abeediimye kuyite okwekalakaasa abasinga beetamoddwa baleese emmundu n'emizinga abakutte mayi wajalabye omutuuzi akgamba embeera yankeeta nga ne kulonda akgamba mungu yekka gwalonda buli baggulu akugamba mwana lyokka lye nninze kuba emikwano gyandeka kiri eyo ginninze essanywa emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakuba bandeetako ebbaka ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda essanywa emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakuba bandeetako ebbaka ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda eseeno yonka nnyo bwe ndowooza ku mikwano gindesenga mpategana ndowooza nnyo kimbaliriza okulwana ennyo ninyisa eddaala neewunya okusenyesa omunnyo naye amazima nkavaako ntya buli kakodyo mwendiiro basanga bakafunziza bandekera ga muluja ttundula nkunza bwe naatuula amabujje gange ganaalyaki bansaba n'ez'obusuuluulu mu birooto by'endoota nze nsula mbakubira enduulu buli baddala obajja kugamba mwattuli engudde sirina mulimu nsula njala mbaawo ntya ng'omutuuze weerowoozeemu omale weebuuze lwaki abafuzi baffe beefuula banditambuliddeko mu ngatto mwolinnya ne basula enjala tulabe bwe bakeesezza ani yali amanyi saddaamu balimusanga mu nkukunga ebikolwa bye bimufunzizza essanywa emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakuba bandeetako ebbaka ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda essanywa emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakuba bandeetako ebbaka ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda
kanonkaweereza abatuuze mu site kanonkaweereza ab'omu byalo mwenna abatuuze yes Baba Loco, Bataka Squad, Saba Saba, yes, Chikosi Chechino, revolutionary legendary.